kun sagale amerikati sagalen amerika sanbata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka dil qabe angasa sadid metr bandi digdamilam digdamishani sodomi kokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma jal qaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradevin sinagesisuf kinde fanne jirra kanisin kesummesu antojube horati hanqatumro saganta kenya takkan wolin turtan sinafera am gara qopitanu tichen
motumman annu benishangul gumus gurmulee hidattoota sochii bilisummaa ummata beenishaangul jedhamu waliin walii galtee irra gahuusa beeksisee jira. Naakoor Malkaa jalqaba torbanii kan nu erge keessaati kunoo.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gurmuu hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz beenan waliin waliigaltee nagaa irra ga'uu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz aadde Tsahaayee Morkaa waa'ee kanaa ibsanii jiru.
ከክልሉ መንግስት ጋር ወይም ክልሉ ጋር የሰላም ስምምነት ፈጽሞ አሁን ወደ ታድሶ ማዕከል ገብቷል ማለት ነው።
ጉርሙን እጣበን እንጂ ሞቱማ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወጅን ወሊገልቴ ነገርገሁን አመገረዊርቱ ሃሩምሳት ሴንጅር ወሊገልቴን ከንታይሰም ገሬን ህጣተኩን ሚሻዛ ለፈካኤ ነጋፊ ሚሶም ቢየርቲረት ወሊን ሆጀቹፍ ወሊገለኒ ጨራ ሆጂ ኡሙፊ ኢንቨስትመንቲንስ ወሊን ሆጀቹፍ ሄዳቶኒ ኢብሸኒፊ አጀጁን ወራና እሳኒ ናና ዳንጋ ሱዳን ትራን ወሊን ሴነኒጅሩም
አሁን ወደ ስልጣና ማከል ተጥቃቸውን ይዞ ገብቷል ማለት ነው። 500 የሚሆኑ ናቸው።
አዲስ አበባ ሂዲአሩም ሰጉድች ኢትዮጵያ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰጥ ዋን ኢጃራማ ጅሩፍ ጉርሙኒ ደቶ ተከነኒ ከነጉፈቺ ሱፍ ዋያላ ቱራኒፍ አመወል ይገልቴን ነጋ መለቴ ፈሙኒሳ ነጋዋራ ቡሱ ፈለታጅ ንጅሩ አከፉ ለሚዲያ ዋሳ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ለተመጠን ፈሜቲ ፕሬዝዳንት ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦዋሻሊያሰን ወሊገልቴን ነጋ ሞቱማ ፍለቶ ተግዱት መለቴ ፈሜ ዋምጨ ሞቱማን ረደዴቪድ አን ሂደቶ ታፍታሳ ቱሬ ከን ቦቀበይሰ ታሴ ለጀቹ አንዱበተን ይጅሩ ሂደቶስኒ ጉርሙሪ ጥሎቶ ተከነኒ ወሊገልቴ ነጋ እርገመለቴ ሰኒቦዳ ለንጂ ሃሩም ሳፉረተኒ ሶቺ ነጋዋራው ቡሱና ንቻ ከይሰተ አከይርማተን አዲጻይ ዱበተን ይጅሩ አከሱ መጨራሆ ጂ ኡሙሙ ከይሰትሌ ቆደን ይቀባቱ ጀቹን ዱበተን ይጅሩ አዲጻይ ኢምከነረት ተወገንቶተ ወራና ገሬ እጥቶተ ከናራ ዴቪድ ርገቹ ላፍጨራቂ ኢንታሲፍኔ ሚልኮፍኔ ጆተሙራሰ ድረግ ሞቱማናን ነው ቤኒሻንጉል ጉሙዚፊ ሶቺ ዲሞክራሲው መተጉሙዝ ጉዴን ጅዱቲ ወሊገልቴን ነጋ ከምብራ መለቴ ፈሙይሳ ገምኒ ለማንዩ ኢፍሱሳኒ ገባስኔ ቱሬ ሐሌላው ጎታ ፍረንደርበን ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትራ ወተማቱሬን ለሞትኒ ሄዱን አጄሰሙፊ ከነን ኩመል ኢባለካመን ቡቃሰሙ ለሞተ ከናሞ ገረቀይ ሳኒት ዴቪሱን ዴቪሰኒ ዳቡዳፍ ጨራቂ ታሲፈማቱሬ ጀጠሜ ገባሳቱሩን ኬኝ ኒያድ ተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ወልገይ ሆገኖተ አፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ላንጭ ሱዳን ሚኒስትሪን ኢማላ አንቶኒ ብሊንከን ሐሳዊ ተደርበ ኤሰንለ ገባሳከኝ ቶርበን ከናከይ ሳቱሬ በፈቃዱ ዴስ
ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ወልገይ ዩናይትድ ስቴትስ ሲፊ ሆገኖተ አፍሪካ እረት ህርማቹዳፍ ዱፋኒ ወረሚያ ዳፍ ቀበኛኒ አፍሪካ ጅጅሩዳፊ ሆጀቻ ጅራኑ ሲመተኒጅሩ ስርነ ሲመና ሚኒስቴራ ኢማላቲ ገልማ ቤን ፍራንክሊን ከሰቲ ታሲፋሜ ከነረቲ አቦቲን ቀበኛ አፍሪካ በከቡኦኒ ወሬን አፍሪካቲ ጠለተኒ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ጉደተኒ ካንቲቦኒ ማጋሎታ አቦቲን ቀበኛ ቢየከና ወሬን ካራ ሳይንስ ቲቪ ቴክኖሎጂ ቲኒ በኩምሳፊ ማለቃ ሀርካ ቀበኒ አርገማኒ ጅሩ ስርነ ከነረቲ ከነሃሳ ታሲሰኒ አንቶኒ ብሊንከን ኢማማተ ቡልቺንስ ባይደኒ አፍሪካ እረት ቀቡፊ አካታ ኢማማተ ዘና ኦዲራ ሆልቹን በርባዳ ሙረቲ ዱበታኒ ጅሩ ጀልቀበ በረከና የሙ አፍሪካ ኪባዳ ወታቱራኒ ኢማማተ ቡልቺንስ ኢሳኒ አፍሪካ እረት ቀቡሂ ሙሳኒ ካን ዱበታን ብሊንከን ኢማማነሱኒ ጀቸተኮኒ አከጨላለሙ ደምደው ዱበታን ፓርትነርሺፕ ዮካን ወሊሆጀና ወሊሆጀኑ ታናን ፈዲ ኡማተ ቢዮ ተለመኒ ጉቱ ረቲናዋን ፉለከኝ ድራጅራኒ ሂኩ ሂንደንዴኙ ካናፉ ዱቤን ዋኤ ኡማተ አፍሪካ ቲፊ ቢዮተን አፍሪካ ወጅኒኒ ማሎጀቹ ደንዴኛ ጀዱ ማሌ ማልጎናፊ wanje umiti jedani Blinken. Itidabalud anisi hojibul chinsisani gudina Afrika tifi hoja chajiru ye mudubbatan. Tokofa buurat abbilet umfaja jabe suda afi. Buura wammi soma inratik abenya Kenya. Ol chajirra. Yokan investigo chajirra. Kanafi ministerat imma ala kesati kuta korporasyini misoma mallakatini. Karsin milioni dollara ibbasa di bahe gutumma Afrikati wiltu galme odefanno yokan data centeri ijara kanjiru. Lammafa hoggantota Afrika ol bahajira nirratti hojjacha jirra. Erga President Obaman hirmanna hoggansa dargaggoota Afrika humani asi. Hoggantoonni dargaggeeyyin kuta Afrika gammoojjii saaraati gadi jiran irraa dhufan. 1998 United States keessatti leenjii beekumsa adda addaatii fi hoggansa fudhatanii jiru. Kana qofa miti. Ji'a fulbaanaa keessa bu'uurri misoomaa United States fi Afrika dhaabbata iloomiiluu jedhamu wajjiniin sagantaa haaraa uumuudhaan gargaarsa maallaqaatii fi teekniikaa akkasumas hoji uumtota Afrikaatii fi gorsa kennuu irratti hojjechaa jirra.
Walgain hoganota United States of Africa kun kanarratti fuulleffate ijoo keessa hirmaannaa abbootiin qabeenyaa dhuunfaa Afrika irratti taasisanii kanarratti gabaasa Darren Trailan qopheesse jaalanneen dhiyeessitee jirti gabaasuma torban kana keessaati kunoo.
Wantoota ijoo kan United Statesin ibsi kennaman mala United States Afrika keessatti daldalattiin hojjettuu fi kan dorgomtuu ishee diinagdee guddittii taate Chaayinaa gidduutti garaagarummaa guddaan akka jiru mul'ise. Ittaanaa ministeera daldalaa kan United States Aaruun Vektaaraman ibsa dhiyeenya kana gaazexeessotaaf kennan irratti yaada dhiyeessaniin kaampaaniileen United States ajajaaf to'annaa mootummaa jalaa bilisa waan ta'aniif jecha Afrikaa keessatti daldala fooyyaa akka hojjetan ibsaniiru.
There in Africa, not because the U.S. government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize.
Afrikaa keessa kanneen jiran mootummaan Ameerikaa akkas akka godhan waan itti himeef yookaan eeyyameef otoo hin taane seenaan guddina Afrikaa waggoota kurnan dhufan keessatti ardii kana iddoo daldalaa barbaachisaa akka taasisu akka abbootii kaapitaalaaf teknoolojii dhuunfaatti waan hubataniif akka addunyaatti barbaachisoof dorgomoo ta'uuf jecha. Akkasumas walta'insi isaanii kan bara dheeraaf yeroo dheeraaf bu'aa qabatama lafarratti argamsiisuu danda'u kataasisus kanuma.
Kaampaaniilee United States dhaabbata teeknoolojii Chaayinaa guddicha Huawei jedhamu kan dijitaala hawaa Afrikaa keessatti bakka guddaa qabu fudhachuuf qophii ta'uu isaanii Vektaaraman ifa taasisaniiru. Bilbiloonni harkaa fi qaamoleensaa kan neetworkii 4G jedhamu guutuu ardii kanaa keessatti dhibba keessaa harka 70 ta'u garuu biyyooti guddatan tokko tokko keessatti teeknoolojiin Huawei ka biyya Chaayinaa dhorkamee jira. Sababiin isaas Chaayinaaf basaasuuf jecha itti fayyadamu yaaddoo jedhurraa kan ka'edha. Ergaa Vektaaraman qaban kaampaaniilee United States fayyadamuun walitti hidhamiinsa dijitaalaa guddisuun waa'ee nageenya saayibarii hin yaadda'inaa ka jedhu ture.
Working together, we will advance our people's needs by supporting open networks.
Waliin hojjechuudhaan bu'uura nageenyaa saayibarii ka dandeettiif ijaarsa dandeettii abbootii qabeenyaaf kalaqaa guddisuu irratti ijaarame. Akkasumas naannoo investimentii odeeffannoo dhuunfaa eeguun odeeffannoon bilisaan akka dhangala'u gochuu dandeessisu deeggaruudhaan fedhii uummattoota keenyaa ni tarkaanfachiisna.
Kuusaa albuudaa Afrikaa keessaa baay'ee xiqqaa ta'an kan humna yookaan enerjii magariisaa maddisiisuuf murteessoo ta'an sanarraa United States fedhii ka qabdu ta'uu beeksisanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun bulchiinsi Baayden Chaayinaan hojii qabeenya kana baasu dhuunfachuu malti yaaddoo jedhu qabaachuusaa agarsiisa. Dhaqqabama gabaa Ameerikaa jajjabeessuuf akkasumas walta'iinsa daldalaa United States Afrikaa keessaa qabdu kan ilaaleen aangawaan itti gaafatamtuu ta'an Camille Richardson akka jedhanitti ardiin Afrikaa kun iddo daldala jajjabeessa hawata ta'a dhufe raajedan.
But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment
garu tani gufu wan gurguddo daldala fi investment keessa tokko hanqina buurale misoma ka xiyyeeffanno olaana bulchiinsa Biden keessa tokko ta'eedha jedhee yaada. Buurale misoma dhimma mootummaa keenya akkasumas kaampaanilee dhuunfaa keenya gidduutti carraa wal ta'iinsatti argannu ta'umsaa hin ooluu jedhaniiru. United States hojiirra oolfama daldala walabaa ardii Afrikaa deeggaruuf bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii sarara baaburaa akkasumas buufata doonii dabalatee maallaqaan gargaaruuf qophii ta'uushee veektaraman agarsiisanii jiru. Investimentiin kunis Afrikaan sochii dinagdee addunyaa keessatti gahee murteessaa akka qabaattu gabaa tokkicha tokkummaa qabu uumuuf gargaaraa jedhaniiru. Richardson akka jedhanitti walga'iin gaggeessamu kunis kan of keessaa qaba.
We'll be announcing a lot of very high level deal commitments. We want to generate interest and excitement. We want to get people's hearts.
Waadaa waliigaltee sadarkaa olaanaa hedduu beeksisuuf jirra. Fedhii fi gammachuu maddisiisuu barbaan. Onnee fi sammuu namootaa hirmaachisuun dhuguma Afrikaa waliin tumsa haaraa uumuuf investimentii hojiirra oolchuu barbaanna. Akkasumas dhuma walga'ii kanaarratti pireezidaanticharraa beeksisa imaammata guddaa eeguu akka maltan hin shakkisiisu. Ammaaf kanuman jechuu danda'a. Waan labsamu dhaga'uuf hanga guyyaa sanaa eeguu qabnaa jedhan. Jecha biraan yoo ilaallee jedhan dhaamsa ijoo qondaaltota Biden walga'ii kana gaggeessanirraa dhaamsi ijoon Afrikaaf qaban chaayinaa waliin yeroo dheeraa hojjetaa turtan. Garuu yoo carraa nuu kennitan nutis waan baay'ee qabna tarii kan isaanii kacaalu. Kutaan hojii dhuunfaan gaggeessinu addunyaa irratti isa cimaa yoo ta'u kalaqa ardii qofa osoo hin taane guutummaa addunyaa bifa qabsiisu lammiiwwan ardii Afrikaa waliin hojjechuu barbaannaa ka jedhudha.
Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Oromiyaa keessatti ilaalcha akka kennu gaafatan Galmoo Daawit ka torban kana nuuf erge keessaati.
Obbo Bizaayyoo Daggafaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa fi qindeessaa garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'uuf mootummaa gaafataa jiraniiti. Marii torbe irraa sadaasa 28 bara 2015 waajjira mana maree bakka bu'ootaatti gaggeeffame kan irrattis miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan kunneen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu dhiyeessuu dabalataan dubbatu.
Marii kanarratti nuti ibsa ejjennoo kana jalqaban dhiyeessa jechuudha. Kan miseensonni irratti waliigallee mallatteessine kana tokkoffaarra kan jiru haalli rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ajjeefamuun buqqa'uun kun hedduu nu gaddisiise. Rakkoon uummata keenyaa boqonnaa nu dharke. Kanaaf rakkoon kun akkattamaan furame nagaan jiraachuu qaba Oromooni. Araarri kaabatti ta'e kun haaluma kanaaf yoo dhufe irra barbaachisaadha kan jedhudha. Cunqursaan hacuuccaan irra deddeebi'ee Oromoota walloo kamisee irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba kan jedhudha. Mirgaa fi faayidaa heerri mootummaa nuuf kenne itti fayyadamuufu akka baay'ina Oromootti akka qabeenya Oromootti nuuf mala. Isa kanaaf yoomiyyuu boodatti hin jennu heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhudha. Inni cimsinee kaafne dhimma daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa har'a haala nama gaddisiisuun karaa hedduu sarbamee jira. Har'a bakka bu'aan caaffee fi bakka bu'aan mana maree bakka bu'oota uummataa sarbamiinsa daangaa Oromiyaa akkanumatti ilaalee akka humtuu hin taane jedhee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kun nu dhukkubsee jennaan dhimmi kun xiyyeeffannoo akka barbaadu kaafnee fi Finfinnee keessatti haalli taa'aa jiru kun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo akka itti kennudha jechuudha. Har'a yeroo sinaa bilbiltu kanatti manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundarratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan poolisiin bakka hedduu dhaabatee haala kana sirreessuuf deemaa jira. Waliigalatti garuu maal hiikni kana boodatti deebi'uu hin danda'u afaan Oromoo. Anis koree ta'ee koree gamtaa maatii barattoota barsiisota ta'ee mana barumsaa jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti waggaa 3 oliif hojjedheera. Inni kun itti fufuusi afaan Oromoo itti fufa. Lubbuun Finfinnee jiraachuu fi du'uun Finfinnee Oromoo harka jiraa. Kan ammoo seenaa yeroo dhiyoo waan ta'eef baay'ee walitti himuu hin barbaachisu waan ta'eef isa kana kaafnee fi inni mootummaan hattoota isaa biyya isaama jiran seeratti dhiyeessuuf eegale kunis akka cimee itti fufu kan kaafnedha. Namoota heera mootummaa tuffattu heerri mootummaa kun nuun fayyadu bakkanumbo warra jiran kana kana booda oofsamuu fi hin qabu heeriroo fooyyee saba tokko qofaa fooyyee sanis guutuu biyyaatu maaratee fooyyessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan kun irratti tarkaanfiin akka fudhatamudha. Nuti miseensonni caaffee Oromiyaa gadadoo fi rakkina uummata Oromoof sagalee taatanii bakka bu'ummaa dhugaaf cimtanii hojjechuun akkasumas injifannoo qabsoon finne eeguuf ejjennoo haaraan akka gadi baatan kabajaan isin gaafanna. Kumarratti kan kaafne nagaa fi araarri uummata Tigraayiif dhufe hedduu nu gammachiisee jira. Bifuma wal fakkaatuun nagaan araarri waliigalteen Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu qabaa kan jedhu jala sararree keenya jechuudha.
Miseensi paarlaamaa Wallagga Lixaarra dhufan aadde Beetel Malkaamuusi rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa ganna sadii oliif itti fufe jedhan ilaalchise armaan durasii miseensonni paarlaamaa wal dubbee irra turuu dubbatu.
Kanaaf nuti uummata keenyaa kun obboree hedduu lakkoofsise waan ta'eedhaaf daangaa godhatu kanuma irratti dhaabbatu nageenyi kaabaaf dhufellee naannoo keenyaaf illee dhufuu qabaa qaama kamiijin iyyuu. Mootummaan araara geggeessee nageenya uummataa mirkaneessuu qabaa kan jedhu irraa kaanee kanaaf haalli naannoon keenya keessumaa gara bilaaroota keessa ture haala rufaataa ture jechaadha. Namni keessa irratti daangaatti darbameetu kan ajjeefamaa ture kanuma irraa ka'uudhaan mara geggeessineetu isa kana baasuu dandeenya.
Tarii naannoo sanatti faayi maltanii bitti waggoota sadan afran kana moo asuma dhiyeenya kana gara Finfinnee teessaniitu waan jiru hordoftu isin?
Dhiyeenyatti nuyi maluu hin dandeenye ni malee achuma dhiyeenyeen hordofna jechuudha. Naannoon keenya rakkoon keessa jiru imalchi rakkoos jiru laaluu hin dandeenye jechuudha.
Dhimma kana laalchisee dubbiimtoota mootummaa federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milikoofne. Yaa ta'u malee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf dhiyeenya kennu irratti yoo marii nagaa garee mootummaan isaanii shanii jechaa waamu kan maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi darbees rakkoo nageenya Oromiyaa keessaatiif himataman ilaalchisee deebii kennan gariin kun kan of ijaare waan hin taanee fi mootummaan isaan duukaa marii gaggeessuuf ni rakkataa jedhanii garuu gariin kamiyyuu karaa nagaa yoo dhufe mootummaan karri marii qabu banaa ta'uu eeruun isaanii ni yaadatama. Dubbiima Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keeman Odaa Tarbiis himati kun mootummaan nagaa akka hin barbaanne kan agarsiisu jechaan VOA dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gareen miseensota paarlaamaa Oromiyaa gaaffii dhiyeessaa jiran kana kan bakka bu'an kabajamoo Obbo Buzaayyoon roobii darbe maree gaggeeffame irratti afyaa'in paarlaamaa Itoophiyaa kabajamoo Obbo Taaggasee Caafoo itti aantuun isaanii aadde Loomii Badhoo fi bakka bu'aan mootummaa paarlaamaa Obbo Tasfaayee Beeljigee gaaffii isaanii harkaa fuuchuun mariin haala furmaata egeriis akka itti fufuuf jirullee dubbatanii jiran. Miseensonni kunneen gaaffiicha dhiyeessan akka hordofan illee dabalataan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Nota hamma ta'anitti tokkoon keenyaa fi yoo yaaduu dandeenyedha.
Mixata muddee 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Gumiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hoogganoota biyyoota Afrikaa 40 akkasumas hoogganoota gamtaa Afrikaa gidduutti qixxaata darbe as Waashingtan DC'tti jalqaban bakka gumiin kun itti geggeessamaa jiru Waashingtan Konvenshan Sentaritti qaamaan argamuudhaan achirraa nuuf gabaasaa turte waahilli keenya Tigist Gammee mariiwwan geggeeffaman keessaa ka gabaasa keenya ammaan duraa keessatti hin tuqamin hafe waa'ee nagaaf tasgabbii akkasumas hiriirawwan mormii biyyoota adda addaa naannoo White House'tti geggeessamaa turan ilaalchise gabaasa isheen qindeessite isiniif dhiyeessina kunoo.
I am delighted to open this Peace, Security and Governance Forum.
Waltajjii Peace, Security and Governance Forum jechuunis nagaa nageenya fi bulchiinsa mata duree jedhuun kibxata dheengaddaa jechuunis muddee 13 waaree booda geggeeffame irratti nageenyi fi guddina dinagdee wal malee koba kobaa deemuu akka hin dandeenye hooggantoonni marii sanarratti hirmaatan ibsaniiru. Tarsiimaan bulchiinsa Baayiden raawwii hojii dhaabbilee dimokiraasitii fi tasgabbiif nageenya gaafii jedhu jalatti waltajjiirraa gaafii ka'ee hooggantoota deebii kennan keessaa dura teechuun dhaabbata qarqaarsaa kan Yuunaayitid Isteetsi UNHCR Samantaa Paawer takka turan. Haasaa isaanii keessatti waan kaasan keessaa
in a situation where the rule of law is shaky or you see democratic backsliding, what is the first tool in circumstances like that often?
Yeroo bulchiinsi gaariin dhabame yeroo olaantummaan seeraa dhabame malaammaltummaan hammaate lammiiwwan gara diddaatti seena
kun Afrika
ta kasance sosa a the ground is fired on one at the
same time and it's coming to power
gave me to ma kun ka ha ibn safa ya da mu da excessive use of force
halafi kun ma da
excessive use of force
bi fagafi ta in yesa dinagden biyi kudachun dromun nagafi nagenya akasmas tasgabbi olantuma sera male in sauje tasgabbi fiduf naga amerkane sudafmo bala demokrasi durada abatan hanqisun barbachisada ulchin sigarenis kanaf gahe gudda tabata jedan hogantota afrika olano saganti cherat hirmatan kesa president in somalia gafi halabiyasan kesa jiru kesmawo fintale yidan walqabate ka en debi rokinnan kasjedan
top elite groups are there for ideological purposes. These are there for economic reasons. There are others who are there for grievances.
Kan imma ilal chatisi falasama siyasatif gara kana senan. Kan mo hammenya kanandura isan ragahitu gara akka kanat senan isan gula. Jedan. Egan formata barbadu kesatis kunundu lalamu akka kabu ifsan presidentich. Mariga gefami kana kesatit abbilen demokrasi misoma akkasumas ijarsi abbilen agaha babalina fintale yiti fi jequm safru kesatti kahe qabaniratti ballinan mari atamera wan nibrane wal tajikanaratti kai afrika kesatti hoggantoni yeron bulchin tasani yero warate wajira gadi sani bahu didun demokrasi dubatti harkisu sati gamta afrika radrata an gamticha musa faki mohammed hermataniro united states rice minister rehaja alabiyetti anthony blinken war hermatike sei karabratin afirra mumme ministra etiopia abiy ahmed fi jilasaniti fi godame mormudan hawasni oromo asnanno washington dc kesatti walgehin bakka ittigeke fo makasmas wajrale motuma kambratti hirira gege sajilani
ትግራይ ከሳ ኢሮተስ ገባ ጅሩቲ ወልት ቡይንስ ኦሮሚያ ከሳ አመሞ ጫላ ተማቻ ፉሳ መዲ ኡዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴ ጅራ በፈቃዱቱ ቀብዬ ገባስቻ ጩንፌ ደሳ ኩኖ
አከገባስ ንመደ ኡዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ጀደቲ የሙወል ለቤንሴ ፊ ወልሉይንሲ ካበ ኢትዮጵያ ተስገባው ጀልከቤ ጅሩ ከነቲ ወልት ቡይንስ ብራሞ በለቻ ደሜ ሞቱማ ኢትዮጵያ ረክነ ከይተ ገልቻ ጅራ ሙምቺ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ወልጋይ አፍሪካ ቲቪ ዩናይትድ ስቴትስ ረተርገመኒ ዋኤ ወሊ ገልቴና ገኛ ሞቱማ ፌደራላ ቲቪ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ወጅኒን ታሲፈሜ የሞ ኢፍሳጅራን ከነቲ ናኑ ቢየቲ ኢሰጉዳ ኦሮሚያ ከሰቲ ተስገቢ ጠቢንሲ ደበላ ዴማጅር ቢይባ ኢነነ ሞታ ሚሊዮን ይጥበቶ ኮፊ ሚሊዮን ድደመቀብዱፊ አፍሪካ ከሰለ ኮፍሰና ሞታቲኒ ለመፋታቴ ሙደመ በለቀበሳ ጋሬጎ ሳወኒቲፊ ሂደቶታ ኢሳኒ ወጅኒኒ ቀብሳዋጅርቲ ጋሬዋን ጎሳዋን ጉርጉዶ ቢየቲ ኦሮሞፊ አማራ ወለጄሳፊ ወሊመቻጅሁ ሰበበ ተጋጅል ቢልብላ አዳንቺቴ ጅሩፊ ናሞኒሞ ሶዳ አሎባ ኡምሳይ ራካንካይ ዋን data ni jecha wan ode fanno hinkeninefi hokora oromia ke sajiru kanani namonni duani amma makataani barun hindandaamne namonni hedduni nagenya isani tif jecha enyumma isani himuin barbanne jiratunni oromia hedduni halella iyenya kanara watameni akamida mani ifsu isani dabanni odu associated press ifseja jiratan ana kiramu toko sadasa diddami afuri ajjechara watameni namottandu anni soddumi afur kesa abban isani tifi durbini isani akajiran associated press ti himanejo namni kun yemudubatan wanti hundumtu kan jalqabe haasa milishanaan notifi polisi adda oromia gidduti taasifame booda jedan itti dabaluudhaanisi polisi nadda milisha ganda miseensa saba amaara ta'e ajjeese isa boodde ajjechaan torbanguutu itti fufee jedhani namoonni dhibbataman lakkaa'amanu qeesaani gallakkisanii deemuudhaafi akka dirqamaman ibsan jiraataan kiiramuu tokko garee hidhattoota amaaraa faannoo jedhamu himatu 329 namoottan garee faannootiin ajjeefaman hedduu keessaa namoottan 4 awwaaluu isaanii himu hojjataa mootummaa isa ta'u miseensa poolisootaas haa ta'u barsiisotaas haa ta'u nama argan hundumarratti dhukaasaa turanii jechuudhaani associated pressitti himani namni dhugaasaa faayisaa jedhaman itti fufuudhaanis oromoonii fi amaarri waggaa baay'ee wajjiniin jiraatan garuu akka ammaa kana wal lolanii hin beekanii jedhan bulchaa itti aanaa giddaa kiiramu hidhattoota amaaraa faannoo balaaleffatu garin fanno meshale warana ciccimo kanida tani wanta efi konnan bultota wan ittini ofirra ittisanin kamneni walingitanu kanjidani itti anan bulcha ana geta untolasa yero amma ana nisani namottan ana le olla kesa qesani rabukani kuma soddomito ko akake su messajira nifi namottan du ambiro barbacham akamana rade mani sakatta ajiran dubbatan anga onne motumma federala imma kanarratti akka ifsayin kennine kangabase associated press mumma ministera ethiopia torbandar bekesa dinonni ilalcha fintali yumma qabani biyatas gabbi dabsi sudafi yalajiru jeccho isani ifsejira gabasni associated press ku Komisiin mirgana mooma Itiyoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baase keessatti godinaalee Oromiyaa 10 keessatti qorannoo taasisuu isaa ibse bakkeewwan walitti bu'iinsi taasifamanitti humnoonni nageenyaa mootummaa milishoonni naannoo Amaaraa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo siviilota irratti akka ajjeechaa raawwatanii gabaasee jira. Paartiileen mormitoota paartiin warraaqsa uummata Itiyoophiyaa paartiin tokkummaa Itiyoophiyaatii fi paartiin innaat jedhamuu fi hoggantoonni olaanaan paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatuu fi nageenya siviilotaatii fi eegumsa akka taasisu gaafataniiru. Siyaasa hawaasa Oromoo keessatti beekamaadha fi hoggansa paartii mormitoota kan ta'anii obbo Jawaar Mohaammed. Halellaa raawwatame kanaan sa'aatii 48 keessatti yoo yarate namoonni 350 ajjeefamanii 400 ol kan ta'an immoo kiiramuu, horroo guduruu, kuyyuu fi warra jaarsoo irraa buqqa'uu isaanii ibsanii jiru. Mootummaan akka wanti tokko irraa wanneetti fakkeessaa jira kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed haalichi dafee hin geeddaramu taanaan naannolee lammanii fi bakkeewwan biraatti babal'achuu danda'a jedhaniiru.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa bakkaawwan walitti bu'insaaf qe'ee irraa buqqa'uun uummataa jiru keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa uummataa dhaqqabaa akka hin jirre waldaan hakiimoota Oromiyaa hubachiisee jira. Kanaaf jaarmiyoonni tajaajila fayyaa biyya keessaaf ala jiran akkasumas kanneen sadarkaa addunyaa bakkaawwan rakkoo hamaan jiru kanaaf birmannaa akka taasisan xalayaa iyyataa ifatti facaaseen gaafatee jira jaarmiyaan kun. Jaalaneen pirezidaantii waldaa kanaa Dr. Balaayina Hilataa dhimma kanarratti dubbistee jirti qabiyyee xalayaa iyyata jaarmiichaa ibsuudhaan jalqabu Dr. Balaayinan.
Yoo kana ibsinu baafne akkuma beekamu naannoo keenya keessatti sababa adda addaatiin walitti bu'iinsi jira waraanni jira sababa kanaati tajaajilli yaalaa uummata keenyaaf kennamu irratti dhiibbaan jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemira deeggarsi godhamummoo bifa saniin qixa saniin deemaa waan hin jirreefi miseensota keenya naannoo kanneen irra jiran irraa ragaa argannuuni dhimmi kun yaadessaa ta'e waan argineef hawaasni biyyaalessaallee ta'ee idil-addunyaa dhaabbileen adda addaa. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii deeggarsa akka godhanii kan jedhu kan ba'u.
Iddoo akkasii keessatti tajaajila silaa kennamuu jedhan kan akkamii fa'i?
Inni tokko otuma hawaasni dheedhaan hin buqqa'inii otumaatti jiru sababa dhiyeessiin yaalaa dhaabbilee fayyaa hin qaqqabneef akkasumas immoo sababa dhaabbileen fayyaa waan saamamaniif waan gubataniif ambulaansotni waan gubataniif karaa adda addaatiin hawaasni qe'ee jirullee akkaataa tajaajila idilee ittiin arganneen jira. Inni kan lammataa hawaasni qe'ee isaarraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee iddoo adda addaatti argamuu hin jira. Qabeenya ittiin yaalamuu qabu manan qabu iddoo inni jiru sanitti dhukkubni adda addaa hin jiraata. Warri hordoffii yaalaa qabanii addaan kutu warri qoricha fudhatanii addaan kutu bakka namni walitti argamee jirutti iddoo bishaan qulqullaa'u hin jirretti dhukkubni daddarbaan akka garaa kaasaa hin mudata. Hawwanni iddoo sanitti hin da'u ijoolleen dhukkubsatu keessattuu daa'imman hanqina nyaataa qabaatan lakkoofsaan guddaa ta'an jiraachuu isaanii ogeessota keenyarraa hin odeeffannaa daataan nu qaqqabullee hin jira. Kuni bifa kanaan itti fufaa yoo deeme hawaasni qe'ee qabeenya sarara buqqa'aa yoo deeme hawwatnii fi daa'imman hanqina nyaatatiin miidhaan itti qaqqabu du'aatiin saniin wal qabatee dhufu cimaa deemaa gaba biraatiin tajaajilli idileedhaa addaan kan jiru yoo ta'e yookiin karaa guutuutiin kennamu kan hin dandeenye yoo ta'e du'aatiin miidhaan qaqqabu dabalaa waan deemuu fi dhaabbileen keenyaa tajaajilli keenyaa yeroo dhuma nagaatu haala inni kita saya awak ada jilid begina ini untuk semua sahabat kanan umi amen mitan kakabu bayar budak ah mitan kakabu jule jurat susahmu akak oge sahaya cici ubah abna kumnya kakabu saya rokan nasi bawal nasi bakang itu cici aku budak saya matara cedera raga jera.
Radio Sagale America Sagantaa Afaan Oromoo galgala keessa sa'aalamaa fudhakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.